Make beats on the beat.
It's your boy, DJ Heavy. Yeah, in the mix.
I could be a tractor, I could be your guide. I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the hearty damn. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover. I could be a tractor, I could be your guide. I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license to take over the city. KGL, Menyeko, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. God, you know me. Control it. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, busy handy. Sweet lover, I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Hey. Whatever you say, she's my new lover. I deserve her.
I could be a tractor, I could be your guide. I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the hearty daily. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
These things I see you been doing, I like it, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They can't wait, they can't be caught in myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the moody weekend. Call me anytime, you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it.
We can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, busy handy. Sweet lover,
I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Hey. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I deserve her. Body boy.
I deserve her.
Na wazo zimetokea, ningeongea nini leo. Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo. Imekuwa bora livyopotea, ukatokea wewe leo. Tamba wapi leo. Kwenye barifi ni kukumbate upate joto. Twende kwa pipi ya tupe baraka tuzae watoto. Kozi laini mtoto sop sop. Tumbora kuvaria crop top. Fane sawa nini we don't talk talk. Sitaki shovonisha blob blob. Yeah.
Kifuani kichuna lala usinzie. Pembeleze ni kuimbie. Sukari, ananita asali, lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepo ngangari, na kuvunja kiti. Kanifunika mba, za upendo wake, amenibeba kwenda juu. Wakimponda sawa, hawajui nona zidi kumpenda. Siku kwenye kimvua mvua, tukivua vua, sema taji laze kwenye kimvua. kifua, unanijua juu na kujua juu. Masaji ya mafuta nikikuchua. Wasi laini, mtoto sop sop. Tumbo la kuvalia crop top, faima wa nini? We don't talk talk. Sitaki shobo nisha block block. La 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 kifua. On your face, calm down. I don't feel good when I see my baby crying, and I got love for you. Believe me, I mean it. I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Nikilala no masimu si so yele unacheze moto. Kuna message zao na video zao, moyo utaupa joto. Unanifuata nyuma nyuma taki nitembe, yani kila chocho. Wisho uje nifuma kwao, nikifanya nao gesti gongo la moto.
I love you, nothing gonna change my love, no. I need you, I don't wanna make you feel bad, no.
Sena because of Jennifer, na shire do di da di da. She is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Say I'm looking for that girl called Jennifer. Now she did do it at it at all, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Hey, hey, hey. Love, 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 love.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona. Kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Hani nishushe mabani, ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Hey, mi amor, nikuite jina gani baby? Hani bu jina gani mahabuba azizi monamo monamo.
Never seen before. Wengine wandini. Oh la la la, la la la. Never seen before. Towote mpaka kifo. Madunga embe wandini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mwavuli.
Ni bebe, ni bebe. Nishushe mabali, nigege, nigege.
ni koko tabani.
Hey, ah. Mi ama, ni kuite jina gani baby, ha.
Mama, ni kama kapa changu chako, mikasa sukasa, girl, you Nishika mateka mihoi.
I can't breathe.
Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And
time to slide.
Hivi, bado una hasira. Bado unanichukia, bado na kinyongo.
Heavy.
Moyo wako nishazira, bado unaninunia. Hivi bado una usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma. Kila nikikumbuka sitafutani. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira. Naona najuta, usinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani.
Let me sing for you.
Madikodiko, kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza Kuma baby te amo Te amo Kuma baby te amo Te amo Unika metade de mim Mon amour É justo aqui de todas as rosas que tem no jardim No jardim Essa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando toca Meu body fica na lume Vamos pra mamá Pra papá Fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata, jogo, chico, que eu me toco. A mamacita que me tombalou. Que me tombalou. Exata, jogo, chico, que eu me toco. A mamacita que me tombalou. Que me tombalou. Uma baby te amo. Macho yalikuona Moyo kakuchagua Mdomo kasema na kupenda Mwambie umepona Alokutesa moyo kusumbua Maumivu yamekwenda Ni zawadi Ilopewa Macho ni
pepese wapi mikipofu koko sioni.
Penzi limetaradadi na pepewa
harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai bai bui kanga viatu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga we ubanifukizia pambetu ukizungushia shanga inashuka inapanda chini juu nishatafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Saizi yangu yani nalioga soko nawa na filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natokaje hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba
tulivuruga baranga chimeneza kunengua kwangwaru nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru kisha tukonge na vyanda mambo ya kujizimua na varu nifunge upande kanga papu juma we kwaru wa kwa kwaru.
Oh baby, oh ma.
Chetu chumba kina mavyo motele inahusu wala sidhani kama unipendi ila nawaza usipo kwepo nteshije mweza konajua kama unanipenda meneka moyoni ila nawaza usipo kwepo nteshije donogopa.
Baby,
what can I do?
Baby, I'm
mapenzi na kukwacha sizani, siwezi janibu mana penzi kwa mzani umenizidi mahivu, shika vyema usukani twende taratibu, baada ya tuta baby koleza gia eni tamtam kama pipi na kuita switi arote rote fundi kwenye kuchi kuchi shepo vipi kama lote vete cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo dereva msa kukwacha
kabisa siwezi.
Hadithi kunja hadithi njo utamu kolea mwezenu guba niko kwa roo imeni nokea vision shunda pole nyo unalo ambea mtaja kugwa makwa shako kwa kutu ongeyea tena mikwake nuda kitari na mpatipa halali kwa naitaga sukari alamba ham na jana nilifunga nkasali nikamuomba jalali tuepushe madhohari ya wanadam we mtamtam kama pipi na kuta switi arote rote fundi kwenye kwichi kwichi shepo vipi kama lote vete cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo dereva msa kukwacha wopo
kazaje kazaje kazaje
mweza kukwacha
na mfano we mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha akaturuka nege wangu ha, si mrefu, si mfupi si mweupe, si mweusi rangi yake ni ya kati kati kasema kwangu wa furukuti kwengine anaogopa nuksi mini wake milele aniachi no mana nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifat
yes 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 yes
sije kuninya kulia kipenzi changu jamani
yes, 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 yes.
Kaja kuniharibia
yes, yes, yes.
Penzi likawa mashakani najua, najua roho zinauma ampendi kuona mwenzenu nana kesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri nosema nimeachika ainifiki mikosi mola ndo mpaji nyongo mtazi tabika kesho mwejua la utosi keshe ni kunjaki mweze nukila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji tunapoa kasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi eh. Simtu wa magazeti wala peji za udaku ilo mkae mjue hata kitaki eh. Mambo yake siri nyeti naku wala msiji sumue kumsaji zaki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muhifadhi
on the beat
kidu chungu nipete na baba niwe mina kuzimia sizingue unisumbue wewe mapenzi yetu ni ya mimi na wewe tu usisikize watu wananongwa mbaya
usinifanye kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti oh, mimo zako imesha nkolea my baby boy oh, ukenda zako minta nyongonyea oh, mimo zako imesha nkolea my baby boy oh, ukenda zako minta nyongonyea
acheli zame
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe
achaji wali zame
mangara haya kuingiza ujue inapotokea
acheli zame
unapenda vya giza giza kama ujanizowe
achaji wali zame
mama unafanya tembo kutwa nadindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga
penye dhiki na shuruba pikia kono ulinikumbata
pikipiki upande
uba popote lipo kanifuata
ni bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema mola ndo mpaji
panda nipande tumwage mbolea baby oh oh ah
ukitaka tena tutaendelea
oh 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 shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby oh oh ah
ukitaka tena tutaendelea
acheli zame
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe
acheli wali zame
manara haya kuingiza ujue inapotokea
acheli zame
unapenda vya giza giza kama ujanizowea
acheli wali zame
why nini kuuliza bora ningejitengea onana
oi boy boy oi boy boy hey, hey, hey.
Mama
ndio
mungu
sema kumachini mana raha ya kuingiza ndio mungu kwa kupa kwa ndio yako na furaha na mandi mapenzi ya dhati na imipasi ya wali unha kindani Party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world, but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
Bandas
Elewa wewe 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 wangu
Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Nataka kuwa na wewe, and I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Yeah. Physically, mentally, I got to your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get the sugar from my chop on my cake. This is original and I swear no be fake.
My baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Cause nobody loves me like you, like you do.
Kakupa mama kiuno no 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 lege lege koroka zege na kitandani usiwe kakogogo katika bebe zungusha bebe kakupa mama kiuno no 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 basi nitege jeni kupepe give me that sweet I'm ready to go 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 Kakupa mama kiuno no 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 lege lege koroka zege
na kitandani usiwe kagogogo. Katika bebe, zungusha bebe, kakupa mama kiuno no 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 no. Basi niteke, jeni kupebe. Give me that sweetie, I'm ready to go go go.
Shawahiwa Mendo na mitindo Kama Rosie Hartinto Shafuni hizo timpos Azijani acha salama Mama Ulivyo simple Aujapaka ta mascara
Sinasema kifesi anata pimpo Defu yake shingo Juno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chinko
Cause you're beautiful Tujua, ane, bere tuona, ane, uwe na tufa, ane, uwe na tupenda, ane Cause you're beautiful, mama Unaomba tujua, ane, bere tuona, ane, uwe na tufa, ane, uwe na tupenda, ane
I guess I'm in love,
I'm in love
with you, I guess I'm in love now.
Taka fukuza paka Badala ya mbwa nikafuga mbuzi Wivu kanifanya kagombana na marafiki Ugomvi na mama Hakinambia siambiliki Moyo kanambia Nasipu sasa mapenzi basi Ila nangangania Najaribu kuipinga nafsi Esma nanambia Mdogo wangu mapenzi basi Ila nangangania Nikiumizwa na huyu kesho na wengine
Sikomi 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 Licha mateso haya
Najulisa
Sikomi
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 Mbona jama
Sikomi Licha mateso haya
Alionifanyia wa sentro wake ya Mungu siwezi sema Ila nimejifunza kesho siwamini wacheza sinema Moyo waliupata mateso siwezi kumeza siwezi tema Kama nasikushangale kafla toka sisem kwenda chadema Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia
nikajitoka manda ya tafisha. Acha nivumilie kila kiza kikitanda, ndo visa machozi mililia. Penzi akatia parapanda, kuwaita waje washambulie. Acha na beni wa ikari ilomuonga gagari, alipolambia na mimba mwisho wa siku akachomoa chali. Wala kantunuku zari kanzalia dume na mwali, nilivo mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo nanambia nasipo sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Laiza nanambia simba mapenzi basi, ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na mwengine.
Sikuomi para pam 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 dona mchivu de
atunapenda koni ikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe, kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Uyu masicha kale posa, sorry my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya, call you king put the crown on ya. And baby take your time with me, let's flow like river now.
Asa show me le kitu amekupa mama, embu chutama kama inazama. Nikupike chenga kwa dana dana, tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele. Mana wanao leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco, utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine, better be my ride or die kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntulie simba. Oh ntulie simba, oh ntulie simba. Chenga vidanga dana vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba, oh nchuni. Asa baby mbusho mile kitu amekupa mama, embucho tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana, tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele. Mana wanao
Lambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akitaka nampa aisukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
So you put this one in.
Kili
kianja Ju mjasi fanyi ajizi Na mjasi aja Ju jana vitanga wizi Baba chanja, baba chanja Chukua vyote chukua Vitafune ganja ganja Chakua mwaya chakua Ujibusti na karanga Tuliza na kitumbua ila Jiadhari na majanga we Usije ukaugua mana Ikipanda ni bala Ikishuka na hatari Asije pata madhara Akaiko sana hali Laka yake msala Shira ya kizanzibari Na misi mjimi wala Akitaka nampa Aisu kakari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar sukari Sukari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Nimroge kwa nini kasha noge
Dambua Dambua
Dambua sukari nitamu kolea
Dambua
Asema Dambua
Dambua
We dambua
Dambua
Alua alua
Dambua
We dambua
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 We dambua
Dambua
Dambua Kama unafua
Dambua
Gida gida gida
Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja baby Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja
I swear your love give me fever All the time you come I done the shiver Now you be the one just believe that La diva, my diva Oh you turn bad man to sinner With your sexy body Carolina For your love I go fight like John Cena Hata kama ni kiongu kusina Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanye mavitu Baby mavitu Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanye mavitu Baby Vitu baby So take this long up a wine
Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja baby Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja Jaja yo puti jaja
I hope you know say this you could say where you got it for Baki they make me the quick 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 baby quick 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 Kang kupake wese nese nese zamenda ni na rungu kumredi kipepepe kipepepe ooh la 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 your body fine now when you whine you blow my mind
ooh la la
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make you mine.
Ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu.
Oh,
Mchana kwa siku.
Oh,
Tufanye mavitu. Baby mavitu. Kupe kila kitu.
Oh,
Mchana kwa siku.
Oh,
Tufanye mavitu. Baby, vitu, baby So take this long up a wine
Jaja, yo puti jaja 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 Jaja, yo puti jaja
Fili kwa magedi mpakara Oya kili 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 baby Show me how you silly silly baby Me and fili 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 kwa magedi mpakara Oya baby Are you gonna dance? If I show you my money Are you gonna party? Kisha twende nyumbani Yani kiweka tam Ukitoa tam Inakuwa ta 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 tam Ukinyama tam Ukinuka tam Don't see the path, oh, you're getting better.
Washa moto choma fengi ganja mambo jaye jaye 50 bottles for my baby wet and let down gaye mgaye Yeni piti kiti kiti niki chiki 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 kwasi piti 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 gang 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 Iki piti 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 nyonga kama ziki ziki mfuta kama witi witi gang 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 Weka tam ukiitoa tam inakuwa ta 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 tam Ukiinyama tam ukiinuka tam ndona zidi pa ta 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 tam Oya kiti baby
Kisani, inamia minimoda Kama mshale unichome Mwili ni kati kati
Oh, kisauti nori nori Moyo wangu donataka Minaogopa kifo Mapenzi wito
Wauna kasti ya mamito So wakufaa vigoda
Au washani wahi, washani wahi Utanibatiza mikongoro Niwahi, niwahi Ume gave no no
baby give me one time oh baby give me one time yeah baby give me one time oh baby give me one time yeah baby give me one time oh baby give me one time yeah baby give me one time oh baby give me one time yeah
ushuru utafanywa nikate vya bure hasina siko Baka ni kupate Matatu misha jifunga
Yemani maji ya mezi diunga
Show your body
Kido
Fanyo na linga sana
Kido Baby lini ntapata Mimi lini ntapata
Au washani wahi washani wahi Utanibatiza mikongoro Ni wahi ni wahi Umege vinono
Baby give me one time oh. Baby give me one time Yeah, baby give me one time, baby give me one time, yeah, baby give me one time, baby give me one time, yeah, baby give me one time, baby give me one time, yeah.
Mishonesha mahaba, mbona toto yelewi, waka maneno na mungu, ama nani onakora,
Quiero y al lío muy amor Cuñazo a penzi cua perro
Muenza conmigo lo chequele
Yo boy, DJ Yeti
Cuando el lío ugolía Cuan je puerere Se me ofenda yo Uta con la chequele Que ya no curo magia Aunque yo me temele Nabila uruma unanichuza
Chezaje kwaito, okoro waito You dey give me banana, your love is tamana Macheza kwaito, okoro waito
My baby tuacheze shana hey. Tunashikana shikana Tunacheze shana Che 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 rumba che Zina toka che che Tukigusana gusana
hey, Unapendaga chocolate Ma vanilla nila Tam tam sweetie yeti Ikichenga karocha mila
Benzi kole sauti watupai Ubalipambe moto Kama mafuta kwa karai
okay. Na uliva katoto ito to Leo mpaka koko iko ko. Geto ni kulamba mwiko ko. Saka fadi kwa taniko Koko iko ko. Mama tanyua
Nikumeshe
Ya leo kiboko
Nikumeshe
Imezidi utamu
Nikumeshe She she
Asa kukwacha we
Taweza
Nende kwa mwengine
Taweza
Teori sina
Che
kinkiri.
Kinkiri.
Venye unavyo kinkiri.
Unanichezesha kwaito, okoro waito. You dey give me banana, your love is tamana. Nacheza kwaito, okoro waito. My baby, twa chezeshana.
Come mix slicer.